Ndi mwumvira na dijwi rya America vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi 19 na 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube vewa Radio Yacu. Hano Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, guhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Nelson na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kwa mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twongeye kubaha ikaze mu gifungura amaradiyo yanyu. Tariki 12 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022, umuryango mpuzamahanga wita ku murimo watangije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ikoreshwa ry'abana mu mirimo iruhanya, kugira ngo hashyirwe ingufu mu kurandura iki kibazo cy'ikoreshwa ry'abana ku isi no kureba igikeneye gukorwa. Buri mwaka kuri iyo tariki, uwo munsi uhuza za guverinoma, imiryango n'abakoresha ndetse n'abayobozi, sosiyete sivile na miliyoni z'abatuye mu mpande zose z'isi, kugira ngo barusheho gushyira ahabona ikibazo cy'ikoreshwa ry'abana, barebe n'igishobora gukorwa kugira ngo abana bafashwe. Ubu mu mpande zose z'isi abana barirwa muri miliyoni 218 bari mu rwando rw'akazi, benshi muri bo barakora igihe cyose, ntibajya mu ishuri, nta kanya babona ko gukina, benshi nta gaburo ryiza babona, nta no kwitabwaho, bamba uburenganzira bwo kuba abana. Abarenga icya kabiri muri abo bakoreshwa imirimo mibi ishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo, harimo ubucakara cyangwa se indi mirimo y'ingufu n'indi itemewe nk'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'uburaya. Hari n'abashyirwa mu bushyamirane bukoreshwamo intwaro. Mu ntego z'iterambere ry'ikinyagihumbi zemejwe n'abakuru b'ibihugu byose byo ku isi muri 2015, isi yiyemeje muri rusange gusezerera ikoreshwa ry'abana. Hemejwe kurandura ikoreshwa ry'abana ku ngufu no gusezerera ubucakara bwo mu bihe tugezemo n'icuruzwa ry'abantu, hamwe no gukora ku buryo ikoreshwa ry'abana iryo ari ryo ryose rirangira burundu. Aha harimo gusezerera ikoreshwa ry'abana mu gisirikari bitarenze umwaka wa 2025. Uyu munsi rero mu kiganiro muri Isanga twabatumiriye impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, si ubwa mbere muganiriye kuri radio yanyu. Ubu ari mu nama mu mujyi wa New York, aho bavuga ku kibazo cy'abantu bagendana ubumuga. Mu kanya rero muraba muri kumwe, twizere ko imirimo iri bumwemerere ko abaza mu kiganiro tukaganira isaha yose. Ni Bwana Jacques Nshimirimana, turaza kumubagezaho mu kanya hanyuma muganire. Ariko nk'uko nari mbivuze, itariki ya 12 ni umunsi washyiriweho kurwanya ikoreshwa ry'abana, nagira ngo tubanze tunyarukire mu Rwanda aho uwo munsi uwizihijwe.
Uyu munsi ubaye mu gihe mu Rwanda abana bakigaragara mu mirimo irenze ubushobozi bwabo, cyane cyane abavuka mu miryango itishoboye. Ni ikibazo kandi kigaragara mu turere twose tw'igihugu, dushingiye ku makuru y'ijwi rya Amerika igenda ibona. Mu Rwanda cya Kivariste, ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango urengera uburenganzira bwa muntu CRADO, ni nawe umugenzuzi w'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'igihugu, aganira n'ijwi rya Amerika.
baracyagaragara ko ari abana bakoresha imirimo mibi, turacyabona abana mu birombe, turacyabona abana mu mirimo y'ubuhinzi nk'uko nari mbivuze, turacyabona abana bakoresha imirimo yo mu ngo. Mu by'ukuri ntabwo imirimo ikoreshwa abana iracika burundu mu rwego rw'igihugu. Abantu benshi ntibazi ko umwana hari imirimo abujijwe bitewe n'ikigero cy'imyaka. Ikindi cya kabiri, abantu bakoresha abana, yaba abacuruzi, yaba bakoresha mu birombe, yaba bakoresha mu ngo, bafatirana abana ko aribo bantu bahembwa amafaranga make. Ugasa umwana uvuye mu ishuri agiye gukora kwirwa rindi miceri, yagiye kwirwa yikorera ibisheke kugira ngo agire ikintu yinjiza. Izo mpamvu navuga yuko ari nkazo z'ingenzi zituma tukibona abana bakoreshwa imirimo yo mu rugo.
Abana banyuranye bavuga n'ijwi rya Amerika basobanura imirimo bakoreshwa iminsi yiganjemo yo gukora mu rugo ndetse no kurinda imyaka mu murima. Aba bana bahuriza ku kibazo cy'ubukene bw'imiryango bavukamo nk'imwe mu mpamvu zibatera gukora imirimo imwe na rimwe bakuramo amafaranga.
Tuza saa kumi rata
nenge narigaga ndangije mu wa gatandatu primaire, mu rugo babura amafaranga njyana ku ishuri njya mu kazi ko mu rugo.
Narigaga mu wa gatatu, nakoraga ahantu ariho mba niga, barangije bahita banyirukana.
Ni ubukene nyine nabonaga mu rugo, tubwirwa cyangwa tukaburara kubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya, tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukabutahana.
Nubwo Kado ivuga ko ababyeyi bakoresha abana imirimo inyuranye bakwiye kubihanirwa, ababyeyi bamwe bagaragaza ko bishimira ko abana babo babafasha.
Mwaza ariyo amenya guhinga, ariyo amenya gukora, igihe ari kumwana gukurinda inyoni ndubona kose umumenyera igikoma akabumenyera ipfura akavuduka iyo dendi ajyamo ngashaye.
Abo bana baragashoboye nta kibazo, mu gihe cy'amasomo nibwo tutabarindisha.
Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Kado uvuga ko gushora abana mu mirimo ivunanye ari ukubavutsa uburenganzira bwabo.
Ubukene bw'imiryango ntabwo bukwiye kubangamira uburenganzira bw'umwana. Ntabwo imiryango yose ikennye ikwiye kohereza abana mu mirimo ivunanye kugira ngo bakunde binjize amafaranga, afite yuko abana atari bo bahahira ingo. Abana ntabwo ari bo bahahira imiryango, imiryango ihahirwa n'ababyeyi. Noneho abana bafasha ababyeyi ya mirimo yoroheje y'abana bo mu rugo. Rero ntabwo umwana akwiye kuba atari ku ishuri ngo ajye gukora imirimo yo kugira ngo yinjirize urugo, kuko abana ntabwo ari bo batunga ingo.
Muri raporo yawe iherutse, umuryango w'abibumbye utangaza ko abana bagera kuri miliyoni 84 ku isi aribo bahatirwa gukora imirimo inyuranye. Unisobanura ko abagera kuri 56% ku ijana turuka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Umurimo umwaka ushize ku bana 5,000 bwagaragaje ko 3% muri bo bashoye mu mirimo ivunanye. Itegeko ry'umurimo ryo muri 2018 mu ngingo yaryo ya 5 ivuga ko imyaka fatizo yo gutangira gukora ari 16. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Reka tunyarukire no mu Burundi mu gihe tugitegereje umutumirwa wacu. No mu Burundi naho twumve huko ikibazo cy'ikoreshwa ry'abana gihagaze. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Thierry Vendashimiye yabateguriye hafatanije n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Mu ngo z'abantu bifise canke abakozi ba leta uhasanga abana babigeme n'abahungu batarakwiza imyaka 18. Abahungu bakora ibikorwa byo mu rugo kenshi canke bakarima, abakobwa nabo bakarera abana. Uteramiye mu bunyweru canke ukaja mu masoko atandukanye, urabona abana batembereza amagi canke ibiyoba, ivyamwa, isambusa n'utundi umuntu ashobora kwivunisha inzara. Hari n'abana bakoreshwa mu bworozi cane cane mu ntara ya Bururi. Abo nabo nibo bahirira impene, inka canke intama. Ku kiyaga Tanganyika naho abana barakoreshwa mu burovyi, babita abaterekwa. Nibajya abana bajana n'abarovyi mu kiyaga bakarara nayo. Icyo bakora ni ukwegeranya ibikoresho by'abarobyi. Abo baterekwa nibo bavamo abarobyi iyo bakuze. Igira neza Thierry twahuriye mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'Imakamba. Afite imyaka 14 akaba atembereza ibiyoba mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi cyane cyane mu bunywero. Aherekwa guheba ishure, haraheze amezi 5 kubera kubura amakaye. Yahora yiga mu mwaka wa 4. Wamuhaye akazi yamusezeranije kumuhemba 20,000 ku kwezi. Amahera akorera yifuza kuzoyagura agatungwa kugira atere imbere. Igira neza Thierry azinduka arakaranga ibiyoba akabitekera hagaca yihibarabara arondera abamugurira gushika bugorobye isaha 2 z'ijoro akabona gutaha. Mugenzi we Jerome nawe nyene afite imyaka 14 bakora akazi kamwe. Yagiye ishure kubuga babwiwe kuko naco yabura muhira.
Oya barampikwiye nashimye guca mahera
nawe nyene ahembwa 2025 ku kwezi. Ndayisaba Amani w'imyaka 15 nawe abona ko agashahara ari gato cyane.
Ese ntare ku mafaranga nabura mu 2025 gusa nta cyumba na yafashije kuwe.
Uwo mwana nafashwe neza n'abamukoresha
cyane rashwanira kandi bishitse nuko keshi no kunyimirasha kayinyi
na mugenzi wese yo kwibagira harabishingira intahe
birashika bamwe bamwe bakabirukana ngo bahombeje gusanga ariko bararamukane bagira gutse bavuye iyo bajya niyo bapfa sanga bariko nyine bararandira mu gihe.
Hari n'abana bakatwa amafaranga ku mushahara bitumwe n'uko baba bamenye isahani, igikombe n'ibindi mu gihe baba bariko barabigirira isuku. Abatembereza amagini ko kuko iyo bahuye n'isanganya igira ikameneka, umukoresha amubwira ko azoyakura muri vya 2025 canke 2025 muhemba. Abaharanira agateka k'abana barashinga intahe kandi ko bihora bisika umwana akamara amezi menshi akora batamuhemba, bagira bati turiko turabikurikira. Iyo rero umukoresha yabonye ko amahera yo kumuhemba yabaye menshi acamudendereza ko yibye canke yakoze irindi kosa, gutyo agacamwirukana atamuhembye na dukeyi. Niyo gushima Adija nawe yavuye Muyinga akabakora imakamba arera abana akabahembwa 2025. Niwe bamesurira impuzu agaheka abakiri bato kandi akabagaburira. Ku munsi arakora nk'amasaha 14 avuga ko agashahara ari gato cyane.
Ni makesha no kumembwa 30 kuko 30 urakuramo ingurube ku ruguru ku gatumba ugasanga urabaye ariko 25 ntibikunda
kandi yahembwa ni make ugereranyije n'urugendo afatiye atashe.
Ndarakwiye gusanga nkwiye neza nyine kubera ipikenye nari rimwe n'ubu bicabisaba ubwanza atacuca abamezi abiri.
Bamwe rero muri abo bana bakoresha hari abatunze imiryango yabo ifite amikoro make bagasomesha abatoyi babo, abandi amahera bahembwa akaba yo kwiryohera gusa. Adija Nishimwe asaba abo bana kudasesagura utwo duke bahembwa.
Babahanura ko bakwitwara neza mu buzima bakareka kujyana n'imishoyi n'imakamba nyene bakitwara neza amahera nyene bayarose bakaza barayakoresha imikambi bareke kuza barayarya nabi. Kandi ndafite ingurube n'imene ku gacumba ndakuze nyine kujya burure bampembye icyo kenshi ndatashe ndabikora kindagaruka gusa kumfashitse ngaha ntakintu ndakura no kurungikanye n'amahera nyene yo gufasha ibyo bintu.
Mu ntara ya Rutana abajejwe agateka k'abana mu ishyirahamwe Senadebu baraharura ko 95% by'abakozi bo mu nzu ari abana bahebye amashure. Mu bice by'Imbo, Nyanzarake na Rumonge abana bajanwa mu mwuga w'uburobyi. Mu runani rw'amashyirahamwe aranira ineza y'abana naho baragerageza guhimiriza kugira abahebe gukoresha abana kuko bibujijwe kandi bihanwa n'amategeko. Mwaka 2021 bamwe mu barongoye amakomine yo mu bumanuko bw'u Burundi barasohoye amatangazo basaba ingo zikoresha abana ko bobarekura bagasubira iwabo bagaheza bakaja ku ishure. Ayo matangazo yagira ati ikibanza cy'umwana si ugukora akazi ni mu ishure ariko ntacahindutse.
Radio y'America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga mukomeze kutwihanganira. Umutumirwa wacu araboneka mu kanya uko biza kudukundira turamuha umwanya, ariko mu kanya namwe mushobora kuba mutubwira uko iwanyu ikibazo cy'ikoreshwa ry'abana gihagaze kugira ngo tugende turushaho gusobanukirwa ndetse no gushaka umuti kugira ngo iki kibazo kizakemuke nk'uko amahanga yagihagurukiye. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire Sidiro Muvunyi. Uranyumva?
Ndabumva neza. Eje ni muraho neza.
Uraho urakomeye.
Ego ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Yego. Ikibazo cy'ikoreshwa ry'abana rero mu mirimo yivunanye kihagaze gute aho uherereye cyangwa se aho ugenda?
Uko ngenda mbona rero ni ikibazo kibaho kandi ukabona abayobozi b'ibanze ntabwo babiza byishaho cyane. Hari n'abana baba barasaye n'amashuri bakajya gukora imirimo yo mu rugo kandi iyo abo bakoresha akenshi bakunze kuba ari n'abakozi ba leta. Usanga umwana akora akazi ko mu rugo wagiye kuharira abana bo muri urwo rugo kandi yakabaye ari ku ishuri ariko byose nk'uko bose abanyamakuru araba mu Rwanda ari nawo mu Burundi ko bari n'abimba muri kira kigeranye cyane kuri ari amakuru bagiye baba kwishuri rya Amerika yose biterwa n'ubukene n'ubukene bubitera kuko umwana akenshi abaye afite uburyo bwo kubaho afite arya agahaga avuka ahantu hafite amikoro ntabwo ibyo bishobora kuba byabaho leta rero icyo gisaba ni uko igomba kuba yakurikirana ibyo bintu guhera mu isibo bikaba ari ibintu byakurikiranwa kugeza ku rwego rwisumbuye n'imisibo nyine kuko ni isibo umudugudu akagari kuzamura nyine bakabikurikirana kuko umutwara siba atatanze raporo y'uko ibyo bihari ntabwo umudugudu na mutwara siba bagomba kuyimenya batabivuze rero ntabwo gitiko akagari yapfa kuyimenya kuko nibo bamuha raporo nibo bamwe n'abandi baba bakorana rero bisaba kuko byakurikiranwa kuko akenshi biterwa n'ubukene ntabwo ari ubushake bw'abana ubukene na leta ikaba yabigiramo uruhare ikareba ukuntu yakurikirana nk'iyo miryango ikagira ukuntu ishobora kuba yayifasha abo bana akaba basubira ku ishuri nuko njye mbyumva reka dutegereze umutumirwa n'icyo ari buze kubivugaho murakoze cyane
urakoze cyane ariko uko bivuga uravuga uti ni ubukene ese icyo kibazo noneho cy'ubukene ntikizaba urudaca kigahora kizenguruka kikava ku babyeyi bakennye barimo gukoresha umwe kohereza umwana mu kazi kugira ngo abashe kubafasha gutunga urugo noneho na wa mwana nawe akazaba mu bukene ko ntajya no ku ishuri mudugudu nabivuga cyangwa mudugudu nabimenyesha abamukuriye cyangwa mutwara sibo icyo kibazo bakakiga bwa bukene bwo mu muryango bwo bazabuca gute kugira ngo uwo mubyeyi abashe ku kure ku mwana ajye mu ishuri cyangwa se anamutegurire neza hazaza
ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ashobora kuba yabikurikirana leta ikagira ukuntu ishobora kuba yasayidira umwana ku bijyanye n'ibikoresho byo mu ishuri hanyuma umwana akiga kuko ku ishuri abana bararya hanyuma ababyeyi nabo ubwabo bakagira uburyo ki bashaka ukuntu bakwita kuri abo bana bakagerageza bakabaganiriza kuko akenshi babipfira no mu mutwe ugasanga umubyeyi arabwira umwana ngo ngiye ko ntize byambujije kukubyara n'imyumvire rero nabyo biba bisaba kwigishwa ubukene n'imyumvire kuko hari n'abatubwira ngo twangu ntitwize ariko twarababyaye turiho twanize dusanze imyumvire rero nabyo biba bisaba kwigishwa
yego bahindura imyumvire hanyuma ikibazo cy'ubukene abana sibo bagomba gukorera urugo kugira ngo ruve mu bukene hanyuma noneho barebe ko uwo mwana bamureka kujya ku ishuri nk'uko bivuga niba ashobora kugaburirwa ku ishuri byibura iryo gabura akabara aribonye leta imufashije kubona utwo dukoresho ko muri izo nkuru nk'uko abivugaga twumvagamo abana bagiye bava mu ishuri kubera ko babuze ibikoresho by'ishuri babuze amafaranga ndumva birasaba ingufu cyangwa se uruhare rwa buri wese kugira ngo icyo kibazo kibashe gukemuka ndagushimiye cyane Cyriro
nagenda namwe murakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza
yego nawe ubwo ube hafi ku buryo umutumirwa namara kuza ushobora no kugira n'icyo wamubaza cyangwa se niba hari n'indi nama watanga ukaba wayigeza ku bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika mu kanya ndagushimiye cyane
murakoze cyane ndabashimiye
iye twakire noneho Abdul wiriwe
wiriwe neza Radio Ijwi rya Amerika
ngiye yego umeze turahagana hehe
turashima Imana ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba
ngiye yego hanyuma aho ngaho mwifashe gute ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye yagombye gukorwa n'abantu bakuru cyifashe gute umwana n'umwana aho ngaho afashwe nk'umwana cyangwa afashwe nk'umuntu mukuru
ya nibyo koko icyo kibazo gikunze kubaho ye iyo nembera muri karitsiye nkunda kubibona hari abana benshi usanga bakaba bari ku bigo by'amashuri ariko bitewe wenda n'amikoro make yaba ari mu miryango ugasanga abana amashuri barataye bari mu mirimo imwe n'imwe kandi itabakwiriye hariho ababa ari nko gucuruza ibisheke bagenda babizereza nyine mu ndobo hariho n'abadore ko inaha bahinga n'imiceri haba hariho abari mu bishanga by'imiceri barimo gukoramo ugasanga ibyo ngibyo bitanze isura mbi so hari n'ahandi ndagaruka nko kuri aba bakoresha baba bafite abakozi mu rugo cyane cyane ubu kuri iki gihe nta muntu ugifata umuntu mukuru bose bigire mu bana kubera sinzi ukuntu nabivuga nta muntu ugikoresha umuntu mukuru bose bakoresha abana bitewe no kubashuka gutyo babashikisha ayo mafaranga y'imica n'ikize ugasanga ntabwo ari byiza inama natanga leta nihaguruka ishyiremo akabaraga igere mu byaro cyane cyane mu cyaro aho ngo mu mujyi bwo nta muntu ushobora gukoresha umwana mutoya ariko abo mu byaro abana niho bibereye pe leta nishyiremo akabaraga
none se abana ntibava mu cyaro bajya mu mujyi kuvuga ngo nta mwana ukoreshwa muri iyo mirimo mu mujyi
nyine mu mujyi kubera abo bayobozi bose ariho baba bibereye kandi n'umutekano wo mu mujyi ukajijwe cyane ntabwo yatinyuka gufata umwana ngo aramukoresha ariko kubera cya cyaro abayobozi baba batahagenda abayobozi bo hejuru ntago bagira urwikekwe kuko ibyo mvuga ni ukuri mu cyaro niho abana byibereye baba bari mu bipangu bakora iyo mirimo isanzwe
abayobozi rero bafatanye n'ababyeyi be kureka abana ngo bajye muri iyo mirimo ivunanye cyangwa se itafite n'aho ibageze bizabajyana
cyane rwose.
Ese ubundi nk'abana mubona baba bafite nk'imyaka ingahe abana bakora iyo mirimo mukunze kubona baba bafite bari mu kigero kiye
bari mu kigero nk'imyaka 15 kugaruza hasi
ndumva hari n'ihene ariko aho ngaho
ndi mu matungo ndimo kuyitaho
uri umworozi se
turi aborozi
nuko ubwo se abana se
dusure tubahe no ku mata zirakamwa
ufite inka n'ihene
n'inka n'intama
ubwo se nta bana se b'abaturanyi ubwo wowe ukoreshamo ntabwo nshaka ko wirega
muzehe yakumerera nabi bazo nyine baka kazi tukabwa ati nta kazi gahari ntabwo muzehe yabitinyuka
ubwo se ari nka nyuma y'amasomo akaba ashaka kugira ngo yibonere yenda ni na bombo cyangwa se agashokora yigurira ntabwo mwamureka ngo akore
oya ntabwo byashoboka
oya rwose nimufashe abana mubareke bakure nk'abana babone uburyo bwo kwitegurira nabo ubuzima bwabo bw'ejo hazaza
yego cyane rwose abana ni rwo rwanda rw'ejo niba biteho
ndagushimiye cyane turakomeje gushaka umutumirwa ubwo ube hafi hanyuma uze kumva igihe turaba tumaze kumubona mu kiganiro telefoni yanze urumva kuba umuntu avuye mu ari telefoni yo muri Afurika tumushakira kuyina aha ngaha muri Amerika ni ibintu birimo biragorana gatoya ariko ku bw'amahirwe burya bishobora kuza gutungana mukaganira mu kanya urakoze cyane Abdul
yego namwe murakoze kandi turabakunda cyane
natwe nuko
like the sun, lights up the earth, you lights up my life, the only one I ever see with a smile so bright, hey, and just yesterday, you came around my way, you changed my whole spin away, with your astonishing beauty, oh, you couldn't make a brother sing, no ordinary thing, a supernatural being, and no, you are brighter than the moon, brighter than the star, I love you just the way you are, and you are my African queen, the girl of my dreams, you take me where I've never been yet, you make my heart go ding-a-ling-a-ling, oh, you are my African queen.
the girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord. Ooh, Lord. Out of familiar, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more tight. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Yeah, hey, yeah. You are my African queen. Oh, Lord, oh, Lord. Out of familiar, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside, hey. No one cannot take your place. They cannot take your space. That is the fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the night. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I never think. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen. Girl of my queen, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ooh, 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 ooh. You are my African queen, and I know, oh, yes, I know. Mm-hmm. You are my African queen, and I know, see, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that it means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body, and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real.
You are my African queen. The girl of my dreams.
The girl of my dreams.
You have never been.
Oh, na-na,
yeah.
Oh, la-la.
Ndijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro cyacu muri Isanga kirakomeje. Turimo kugerageza kukomeza kubashakira umutumirwa. Telefone zatugoye ariko birakunda mukanya. Tusubire ku murongo wa telefone twakira Nyaminani Kanyamanza. Uranyumva?
Yego, ndafunze.
Nge wiriwe urahagana hehe?
Nerele mu Rwanda.
Yego, hagana hehe mu Rwanda? Ku Rwanda runini.
Mu Ruhango.
Mu Ruhango. Yego. Aho ngaho kibazo cy'abana gihagaze gute? Mu kanya turaza kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu. Nkuko nabivugaga byagoranye, ariko mu kanya turabasha kumubona. Aho ngaho ubashije kumbwira muri makeya uko ikibazo gihagaze aho ngaho cyo kikoreshwa ry'abana mu mirimo ivunanye n'uburyo wumva cyakemuka, ndetse n'ikindi waba wifuza kugeza ku batwumva muri uyu mwanya.
Ibintu bijyanye wenda n'abana, imirimo bakora ivunanye, hari abantu usanga barataye amashuri ugasanga bagiye mu biro by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga mbese bibera mu birombe.
Aho mufite ibirombe bimeze gute?
Inzego z'ibanze zirabakurikirana bakasubiza ku ishuri.
Aho ngaho haba nibya bikorwa bizana n'impanuka. Hari abana twaherutse kumva baguye mu baguriwe n'ikirombe.
Byabayeho. Gusa nyine ni ukuvuga ngo ni abana usanga baratorotse amashuri batujuje imyaka y'ubukure. Bitewe n'imiryango, uburyo mu muryango bimeze, haba harangwamo ubukene cyangwa se harimo amakimbirane. Basanga abana bahisemo nyine kwigendera gutyo bagakenda bashakisha ubuzima na.
None wowe ngo wumvaga hakorwa iki?
Gusa wenda ikintu cyakorwa ni ukuvuga ngo inzego z'ibanze zishobora kuba zafatikanya n'abandi bayobozi wenda bo hejuru, abo bana bagakurikiranwa ndetse n'abagishoboka bagahabwa ubundi burere ku buryo bakumva yuko biriya wenda nta kamaro bifite kuruta uko wenda bakomeza bakiga ndetse ejo bakazavamo abantu bakomeye urebye. Gusa nyine iyo yakomeje kwiga akarangiza amashuri ye, aba afite ibitekerezo byagutse mu mutwe, afite ubwenge bwo kubasha kwihangira umurimo, ariko biriya nyine ni amafaranga akorera mu kanya gato akayasesagura, ugasanga nawe ntago azi ukuntu agiye kuko ntago ibitekerezo bye biba byari byakora ku buryo yabyaza umusaruro. Ku buryo yakora umushinga.
None hari ikibazo wifuza kubaza umutumirwa? Hashobora kuba arimo kutwumva kuri telefone wabaza.
Wenda hari ikibazo nshobora kuba namubaza. Urebye buriya hari urugero abana bageramo, ugasanga abana ntago bagishobotse, ntago bumvikana n'ababyeyi, ndetse ku ishuri ugasanga byananiranye. Ukibaza tese biriya byaba biterwa n'iki? Ni uburere cyangwa se wenda hari ahandi hantu byaba bituruka?
Reka tumuhe umwanya agire hagusubize, nizere ko yabashije kumva ikibazo cyawe. Maitre Jacques Nshimirimana, turakwakiriye hano ku Ijwi ry'Amerika, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Urakoze cyane kwitabira iki kiganiro, si ubwa mbere kandi n'ikindi gihe tuzagukenera, ndibwira ko tuzakubona. Ikibazo twagize ni umurongo wa telefone tukubonaho, ariko noneho turakubonye. Ushinzwe rero ikibazo ibyerekeranye n'abana mu muryango muryango wigenga CNDH mu Burundi, ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Nagira ngo usubize uyu muvandimwe kuri iki kibazo cye amaze kubaza.
Subira mu kibazo yabajije kubera ko telefone yatugoye cyane.
Harimo kuzamo ibi za eko, ariko rero reka twongere tumuhe umwanya yongera kwibarize neza, niba ushobora kukivuga ku buryo warushaho gusobanukirwa. Kanyamanza, ongera umusubiriremo cya kibazo.
Ikibazo nawe ndi kuba na mubaza. Na abana wenda hari kugera ugasanga ntago abana bagishaka guhugurwa. Ugasanga kumvikana n'ababyeyi byanze ku ishuri bikananirana, wibaza ese wenda ni imisembura abana bafite cyangwa ni ibitekerezo baba bagezemo, hari n'izindi mpuguro bashaka kuba bahabwa ku buryo wenda abo bana bagaruka ku murongo? Icyo nari ndi kwibaza. Ikindi wenda nakongeraho nkamubaza.
Buretse abanza asubiza icyo ngicyo.
Yego.
Maitre Nshimirimana, uranyumva?
Yego, ndabumva cyane.
Arimo arabaza ababyeyi, abana batumvikana n'ababyeyi babo, niba bashake no kumva yenda n'impanuro, hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka, ko hari n'abajya mu mirimo ikomeye kandi ari ukubera ko batabashije kumvikana n'ababyeyi babo?
Murakoze cyane. Ibyo ni ibintu bishika kenshi mu miryango, birashika abana ntibumvikane n'ababyeyi. kuko icyo twita kumvikana n'ababyeyi ni gihe umwana bagendera mu murongo umubyeyi amwifuza mu nda rimwe na rimwe rero hari igihe aba hari influence nyinshi cyane ku mwana bivanye n'aho agendera bivanye n'abo bamana aho yiga ukwemera kwiwe ugasanga ntibihuye na gatoyi n'ibyo abazeyi be baba bamwifuza. Icyo gihe rero ababyeyi baca bamwita ko ari kitabo kubera ko adahuje n'umuco w'uwo muryango n'umuco w'ababyeyi. Umwana rero iyo amaze kwitwa ikigaba akazitwa n'abazeyi biwe murumva yuko hari byinshi aheza agatakaza nk'uburenganzira ku babyeyi. Urukundo ruragabanuka, umwana ari igicinga, mbere hari n'abagera kure bakanamwirukana bakamukura mu muryango bakamuca, ibyo twita guca mu muco w'Ikirundi. Rero icyo gihe umwana arushijizaho kuba ikigaba, mbere bikavamo ni n'ubukozi bw'ikibi buhanitse. Hariho abana bica ababyeyi babo, hariho n'ababyeyi bishika bagakorera ibibi bihanitse abana babo kubera kutumvikana.
Ahantu uri haba hari waba uri mu nzu imbere cyangwa uri ahantu hafunguye cyane ko harimo kuza urusaku? Ushobora kujya ahantu hatekanye kugira ngo tubashe kumvikana neza? Uranyumva Maitre Nshimirimana? Reka rero reka tujye ku murongo wa telefone turebe ko twakwakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, ariko mwe mwihanganye gato yatabanze dukemura iki kibazo cy'imirongo.
Making it with no casting, making more money. If you could kundo rutakibaho, namahombu. Ngo ni gache gache, agasigaye ngo ni gache gache. Okay, mse. Kemere barura karura, napa karura tukamire. The energy keeps chasing. You're going to know who I'm going to end. I'll be back. See if I come on. Cook on the moon. You see, but now we watch. Ooh.
babyeyi babyaye mugaheka tubifurisha amahoro n'imigisha ngaho muri hose ku isi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho murakoma muraho aho muri hose muze kumva amakuru kuri radiyo yacu
Radio Ijwi ry'Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga ku murongo wa telefone dufite habakubaho Norbert wirwe Norbert
Murabona gese ne
Yego yego urahagana hehe
Uno majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rwindo Murenge no wabuyoga
Yego
Dore na mbere twanze tubashimira abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika usanganya amatsiko nziza mwa mwateguwe kugeza ku Banyarwanda n'abi Burundi kuri topic mwanditse ngo hari abana uko bitwara nyine se cyane uko bayo mu byaro mu mirimo itandukanye
no mu mijyi babaho
ariko ni ukuvuga ngo rero icyo kibazo wenda kirarwanywa ariko ntikiracika ku buryo wenda umwana atakoresha imirimo ivunanye bitewe n'imirimo wenda n'ibibazo biba muri famiye akenshi bituruka kuri famiye ugasanga famiye zirashyamiranye abana bavuye mu rugo bagiye kwishakishiriza imirimo ibasha kubabeshaho ugasanga bahuye n'aya mirimo y'imvune ariko hari ibibazo nshaka kubaza niba umutumirwa hari cyangwa se ari ubwacu turiganira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika
reka turumva ko turamubaza ikibazo niba atabashije turamubwira ikibazo cyawe niba atabashije kucyumva wifuzaga kubaza iki
njyewe nifuzaga kubaza ese umwana ukoreshejwe imirimo y'imvune niyo ngingo imurengera ese abana bo bakoreshwa imirimo cyane cyane iyo mu birombe usanga kenshi bakandamizwa ariko ugasanga ntibahembwa ikibazo kandi badafite n'imyaka y'ubukure yo kuba bakora niyo ngingo ibarengera ese ko abakozi usanga benshi bo mu rugo bakoresha imirimo iyo mu rugo ikabavuna niyo tegeko wenda ribarengera cyangwa se niyo ngingo cyangwa bazashyiraho bakaba bafashwa bakabona ubutabera
reka turebe niba umutumirwa yabyumvise Maître Nshimiyimana mwumvise ikibazo cya Norbert Maître Nshimiyimana ntabwo arimo kutwumva nagira ngo mubaze nk'umunyamategeko bure ari kutubwira uko niba hari amategeko arengera umwana kuri icyo kibazo cya Norbert ariko ndumva atarimo kubasha kutwumva telefone zimeze nabi wewe wifuzaga ko rero yenda niba iryo tegeko ritariho ryashyirwaho rikaba ryarengera umwana ntakoreshwe mu birombe aho ashobora no gusiga ubuzima cyangwa se gukurizamo n'izindi ndwara ukifuza ko haboneka ubundi buryo bwo kuba hari umwana yarengerwa Norbert uranyumva
gutanga ndi kutumva wenda batanga amakuru ku bantu bahohoterwa mubwo buryo bakoreshwa imirimo ivunanye kandi ntibabone ubutabera kandi usanga byiganjemo cyane cyane ariko abakozi bo mu rugo n'abakozi bakora mu birombe kandi noneho batuje n'imyaka
hari umuvandimwe wigeze kutuganiriza mbere watubwiraga ko Siriro ndumva ari Siriro Muvunyi wavugaga ibijyanye n'aba no kutanga amakuru bakaba bamenyesha abayobozi bo ku nzego z'ibanze bakabwira mudugudu bakabwira mutwara sibo ibijyanye n'ikoreshwa ry'abana muri iyo mirimo ivunanye wowe ubona ayo makuru atangwa cyangwa ntatangwa niyo niho iyo mpamvu ikibazo gikomeza kikaboneka ntikibonerwa umuti
ikibazo gikomeje kuba ingutu nta nubwo bagica ngo gicike pe uko usanga nanone umwana wafashe icyemezo cyo kujya gukorana nayo mafaranga adafite imyaka akenshi hari igihe biva ku enda ku mibereho yo mu rugo kavuga ati se ngewe mwana ngewe niba nimenyera ibikoresho byo ku ishuri nkabona mu rugo nta kintu bamfasha agahitamo rero kuvuga ngo reka mve wenda mu ishuri yo kwishakishiriza imirimo yavano muri iryo shuri agiye gushakisha imirimo ugasanga ari gukoreshwa imirimo y'agahato ivunanye cyane ugasanga ni banamuhendera ku gihe ugasanga ni ibibazo
ni ugutakaza
gukandamizwa gutyo
arakandamizwa umwanya ugatakara ntagere n'icyo kuburamo
ntiyige ntibanamuhende neza ariko ibyo mu nzu no kubibona wenda nk'abakozi bo mu rugo nk'abakozi bo mu rugo ugasanga barakora ariko ntibahembwa ahubwo bagatotezwa cyane
rero ntihashobora kubonekana bya bindi bavugaga by'itegeko rirengera abana nubwo nabwo ni ukurengana kuba umuntu akora kandi ntanahembwe kandi aricyo kintu ari nacyo yari yiyemeje gukora n'amafaranga akoreye ntayabone
yego ugasanga rero ni ibibazo bidacika noneho ngaruke noneho ku bayobozi ugasanga bari gukoresha ba bana badafite ya myaka y'ubukure kandi ugasanga rero bakwiye kubyamagana wenda ukabaza ati wa mwana wawukuwe n'iki mu ishuri bone bakurikirane n'imikorere nyine wenda ngo banamusubiza ku ishuri
yereka rero mbere y'uko tukurekura wowe ababyeyi bo wababwira iki rero kugira ngo dukomeze gushakira umuti icyo kibazo
bo ababyeyi ikintu bagomba kwitaho ni ukuba hafi y'umwana bakamuganiriza bakamenya ibyo akeneye cyangwa se ababyeyi bagashishikariza abana kujya ku ishuri nabyo birafasha bagashakira n'ibikoresho kugira ngo bajye muri wa murimo mwiza wo kuvuga ngo reka dukunde ishuri ejo nitunarivamo tuzagira ikintu twimarira
reka rero nkureke Norbert haba kubaho urakoze cyane udusuhuriza abanyarurindo
yego namwe murakoze cyane dukundijwe ijya Amerika
yego natwe
amakuru meza cyane
natwe turabakunda rwose tubutse rero batwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukomeze rwose mutwihanganire telefone y'umutumirwa yatunaniye yananiranye ntabwo harimo kubasha kutwumva aho hatwumvishe hakaza urusaku n'ibindi buriya tuzongera tumutumire afite umwanya uhagije kandi hari uburyo bwo kubasha kumvikana neza hanyuma muganire haba ari ibibazo mwifuzaga kubaza uyu munsi cyangwa se ku bindi bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ni umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi uretse ku bungu bari mu nama i New York aho bavuga ku byerekeranye n'ibibazo by'abagendana ubumuga nabwo yari kutubwiraho gatoya kuri iyo nama ariko ntibikunze ubwo muratwihanganira mureke dukomeze tuganire muri iyi minota isigaye hanyuma ubwo nyine nuko bigenze reka tujye ku murongo wa telefone twakira sindayiga ya ni Chinese Jean Paul
yego
uri Chinese
Chinese Jean Paul
cyangwa uri iyo Jean Paul uri Chinese yeah. Cyangwa uri Rwandese
Rwandese yo ni nickname ya Rwandese Chinese ndi ku Facebook ariko no muri karitse bararimo magara nacyo
wikundira abashinwa se cyangwa usana ya
nde meze nkabo muri make
mu buhe
ngaragaramo
ni nde bari guhaya ni bo baryihaye cyangwa ni bo bari guhaya abo mu bana
ya ni na bakaratimenti wanje bari bitewe n'ukuntu kera muri 2013 najyaga niyogoshesha kwera umusatsi w'irende ukajya uruhande rumwe ukabura foromera akavuga ati ni w'abashinwa koko naho ngaho ryavuye murakoze
murakoze cyane kudusangiza nuko Chinese turimo kuvuga ku kibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye wowe ukivugaho iki
yego nitwa Sindayiga John Paul bisanzwe
na wandi Rwamagana mu karere ka Rwamagana murenge wa Gishari.
Ye turakumva komeza.
Hanyuma ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye rimwe na rimwe hari igihe usanga batarabihisemo cyangwa se ariho ubuzima bwabo buborianda. Ndabivuga mu buryo bubiri. Hari igihe usanga bo bitewe na kondisiyo baba baravukiyemo mu buryo iwabo baba baraje bagasanga umwana na ubushobozi bafite bw'imibereho, bikaba ngombwa niba wenda ari umwana ukunda nk'ishuri akaba yafata inzira akajya ku ishuri, aho aziye akajya gushaka utundi tuntu yakora two ku mugoroba umunsi ukarangira, ariko n'ubundi already ababyeyi barakenye. Ejo n'ejo bundi iyo bikomeje bikagaragara muri ubwo buryo aravuga ati rero ndabona nta terambere rihari, ahubwo njyewe nareka ishuri najya gushaka uburyo ki nabaho. Hanyuma ikindi nanone niba avuze ati wenda njyewe ntago mbashije kuguma mu rugo ahangaha, ahubwo nakisunga cyangwa se umubyeyi wanjye yamfasha nkajya akamereza tante wanjye uri ahantu iyo mu mujyi, nkajya mufasha imirimo nkamufasha kurera uwo mwana se, ariko n'ubundi bisanga ba uyu imirimo yo muri urwo rugo n'ubundi agomba kuyikora.
Akayikora se akayivanga n'ishuri byibura, reka twisabire nk'uwo mutante cyangwa se umu onkle uba yakiriye uwo mwana kugira ngo amufashe, niba byibura abe yamureka utwo turima dukore yavuye no mu ishuri, kuko n'abana be ntiyabareka ngo bagume mu rugo batagiye kwiga. Twisabire rero abo baba bakiriye abana ko babareka bakajya kwiga, hanyuma utwo turimo bakatubafasha nyuma y'amashuri, nyuma y'amasomo.
Kuko na reka nsobanure iki kintu, nari ndimo kuvuga hari umubyeyi w'umwana yohereza umwana aho hantu avuga ati azajya gufasha imirimo ntabwo ari ukwiga.
Ndabyumva kumufasha imirimo nyine, ariko niyo mpamvu nisabiraga abo ngabo kugira ngo umwana agufashe uturimo, ariko kandi unamuhe n'akanya ko kujya kwiga.
Komeza niko byagenda, ariko kondisiyo umunyafurika cyangwa se umuturage uri munsi y'umurongo w'ubukene, iyo bakubwira ati umwana wanjye azajya gufasha imirimo, ubwo nyine ni imirimo, ahubwo w'igitekerezo kindi kisumbuye cyo kuzamwigisha, wowe niwe wicara ukabitekereza ukavuga ati umwana wanjye ndabona wa umuturanyi cyangwa se umuvandimwe wa uyu mwana, ariko ndabona umwana yakagombye kuba ari mu gihe cyo kwiga, we akijyangiga umutima akavuga ati ngiye ngomba kugira gute, ngomba kujyana n'umwana mu ishuri, we akabifata nk'icyemezo nyine niyo nta muntu yaba abigishije nk'inama. Hanyuma ikindi nanone ugasanga niba hari wenda ari mu rugo rukoma kumiyemo iyo mirimo irakorwa, imito n'imikuru n'iremereye yose umwana agomba kuyikora, kubera yuko ko n'ayandi mahitamo, kuko nawe arimo gutekereza ndamuka nsubiye mu cyaro cyangwa nsubiye hahandi narindi n'undi ntabwo ndiweho neza, ahubwo nubwo nanjye nayikora ubundi ubuzima nkaba mukuriramo ejo cyangwa ejo bundi nkaba nagira gute, nkaba nava umuntu ukomeye cyangwa se nkaba nava undi muntu mu bundi buryo ariko ufite ahazaza heza, kuko nawe abatekereza yuko ko imbere hazaba ari heza.
Ni amabura kindi akemera akabikora n'ibyaba bivunanye byose.
Yego. Undi mwana ndimo kuvuga ni undi mwana nanone uva mu ishuri akaguma aho ngaho. Aho ngaho hari ukujya guhonda amabuye mu birombe, hari ukujya gucukura umucanga, hari n'indi mirimo ikomeye iri aho ngaho, ari ugutwaza abantu bisanzwe. Umwana ubwo buzima azakuriramo butandukanye n'ubwo wa mwana wavuze ati ngiye nzakunda ku ishuri, nibwo niyo iwacu bazajya baburara, nzajya nshunga icyo bazanye tugisangire, nihagira ikiboneka kirye cyangwa se n'ikibura tumenye ko cyabuze mu mwana.
Hari batubwiye ko ku ishuri hari n'abo bagaburira.
Yego, ku ishuri barabagaburira.
Yego,
ariko nawe urabanza ukareba niba babashije kurya uyu munsi ku manywa, wenda umubyeyi yageze umwana yageze mu rugo saa kumi n'imwe,
ageza sanga nago batetse wende umunsi nago bigeze bateka ubwo urumva wa mwana tayari ari araza ku kugumana bya biryariye ku ishuri nibyo aheruka ubwo azongera kurya sangahe ejo nanone asubiye ku ishuri ntihatagira igikorwa mu rugo
ntabwo byoroshye
nago byoroshye na nendaga kubaza umutumirwa
ikibazo rero nuko ntago arimo kutwumva naho telefone iyo yanavuyeho
okay na kibazo ubwo ngubwo wenda aho izasubiraho muzongera muduhamagare kandi nabyifuzaga cyane kuganira n'abanyamategeko kugira ngo nibura batubwire ese umwana ubuzima ari bwo bumuhatira gukora ibyo bintu mukaba wenda bikaba bibaye ngombwa yuko ko ubuyobozi bubijyamo kandi n'andi mahitamo amategeko ateganya iki
tuzongera tumuhamagare cyangwa se n'abandi banyamategeko ibyo ari byo byose yatwemereye ko azaboneka akatuganirira ikibazo cyabaye telefone ntabwo ari we utagize ubushake bwo kuvugana natwe byananiranye kubera telefone reka ngushimire nakira uwa nyuma kugira ngo ubwo twitegure tuzabatumirire nyine nk'umunyamategeko azabasobanurire kuri izo ngingo zirengera abana ndagushimiye cyane John Paul Eric
wiriwe
neza ni wowe tugezeho ari nawe dusorezaho ku iki kiganiro igitekerezo cyawe cyangwa icyo wifuza kugeza ku batwumva muri uyu mwanya ko umutumirwa wawe ntawo hari mu magambo make
icyo navuga mperaho ni ukwamagana ibyo bintu bikorerwa abana ni ukubuza uburenganzira bw'umwana agaciro cyangwa se uburyo agomba gufatwamo kubera yuko urabona bikunze kugaragara nkatwe hano i Kigali byagiye bisa n'ibicika aho wabonye ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagiye bugenda bukangurira abayobozi abana bajye kwiga babakure mu makaritsiye abana barwaye imvunja abana bagize gute biriya byose impamvu ubuyobozi bwari bwabihagurukiye ni uko bwari bufite amakuru y'uko abana bakiga abana bafashwe nabi ariko bigenda bigabanuka hano mu mujyi wa Kigali uko nabibonye mu cyaro aho tujya tugerageza kugenda gutembera biragaragara hari abana bafite imyaka hagati y'imyaka 10 cyangwa se imyaka 9 kugera ku myaka 15 abana banze kwiga abana bakoreshwa imirimo ivunanye bashukishwa udufaranga twinca nyikize amafaranga y'ibiceri ibiceri by'ijana ijana magana abiri umwana agahurwa ubuzima bw'iki yamara kwigira hejuru gato ntibubona banavamo abajura banavamo abantu baniga abantu ku muhanda banavamo abahemu bumva ejo igihe ubuyobozi budashyizemo imbaraga kugira ngo abo bana bategurirwe ejo heza hazaza uzasanga nta n'icyo dufite nta n'icyo tunaramira niyo mpamvu nyine ubona ari ikibazo gikomeye kigomba guhagurukirwa ubuyobozi bwacu bwose bukomeze bushyireho imbaraga i Kigali nabonye byaragabanuka abayobozi bo mu ntara
yego Eric tuzakomeza iki kiganiro ubutaha dufite umwanya uhagije twagiye dukomwa mu nkokora na telefone ariko ndagushimiye cyane nshimiye n'abandi twari kumwe n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma